doorashooyinka oo la qabtay waqtigoodii rendeesigii baahda waxay u fadhiyeen shifo franchise oo iyagu ay qaban doonaan insha allah hadii ilaahay isna ayagana waqtigii xun uu soo gudbin doona.
Waya marka uun iyaga maanta ma waxaad ka sugeysaan inay soo bandhigaan waqtiga kama dambaysta ay dhacayso doorashada madaxweynaha?
Haa, iyaga loo fadhiyaa, iyaga loo fadhiyaa maadaama iyaga loo idmaday doorashadoodina way galayaan oo gudoonka ay ku dooranayeen. Waa guddiga doorashooyinka gudoonkooda bay isku doormayaan insha allah hadii ilaahay saxdaha soo socdo mar dhow.
Waa garta markii doorashadan ay dhacdo kadib maxaa xigi doona?
Sidii caadadu ahayd sharaxyadii loogu talagalay iyo hantidoodii iyo sidoodii shaqadiiba sidii ahayd loogu talagalay u soconaysa insha allah hadii ilaahay.
Xildhibaanada fadhiya goobta lagu dooranayo gudoonka guddiga doorashooyinka waa imisa?
17 xildhibaan oo guddiga doorashooyinka waa.
Rajada aad ka qabtaan in doorashada madaxweynaha ay si habsami leh ku dhacdo intay la eg tahay?
Walaalow, rajadu waa ka fiican, wax dhibana ma jiraan. Meesha shuruuc qofka iska leeyahay baa taalla. Waxa caqabaduhu ama qof loogu dumaynayo ama qof lagu diidayana ma jirtaan. Waa dad mujtamac ah oo wax isku darsaday hawshooda.